nzoku oyo ngumbi abomaki banda mokolo wana bato babanda kolia nzoku nzoku aboya kolia mbisi mpo na kobanga ngungi bisabonge
bonge
bisabonge
bonge, bonge.